Are you feeling okay? Olongo Zaji Nyash, she the baddest killer.
Peace.
She got a big bam bam. Every man really wanna have some fun. Never wanna run away. All I wanna do is make you my babe.
Hey, simply.
Yambo za mwagalachi.
Yash.
Abasaja mwagalachi.
Yash.
Mubakazime mwagalachi.
Yash. Nyash, nyash, nyash.
Yambo za mwagalachi.
Yash.
Abasaja mwagalachi.
Yash.
Mubakazime mwagalachi.
Yash. Nyash, nyash, nyash.
Akaluwa mkwano si nyashi. Eye funya na yera si nyashi. Alimye biduli yo si nyashi. Oguo butono gote wafuna nyashi. Na yetopo wakolofu nekashi. Nyashi, nyashi ya watu sika erio. Nyashi, nyashi ya nyumira mo video. Jita wawa nongo nye nyama tabi. Kubo uchi manyi baby, oli wakabi.
Kubo uchi manyi baby, oli wakabi.
Yambo za mwagalachi.
Yash.
Abasaja mwagalachi.
Yash.
Mubakazime mwagalachi.
Yash. Nyash, nyash, nyash.
Yambo za mwagalachi.
Yash.
Abasaja mwagalachi.
Yash.
Mubakazime mwagalachi.
Yash. Nyash, nyash, nyash.
Atali na mabina siku tegula. Ebya magezi gote binkolera. Njaga lorye ya yawula. Gari na matabi kuba kubibala. Eje yawule ibe wanungu kobere. Ninzejo kitebi kuluma mbikebere. Kuwe ravu obuko tichikere. Azira nyashi wala yenze tigana. Ndimo ni vino tienda kumana. Yambo za mwagalachi.
Yash.
Abasaja mwagalachi.
Yash.
Mubakazime mwagalachi.
Yash. Nyash, nyash, nyash.
Yambo za mwagalachi.
Yash.
Abasaja mwagalachi.
Yash.
Mubakazime mwagalachi.
Yash. Nyash, nyash, nyash.
We. Nyashi ya vera gonda. Nyashi ya vera nyenya. Nyashi ya vera neshepo. Nyashi tabira mama vunya. Wali wabo nyashi vitizi. Wali yone nyashi masedisi. Wali yone nyashi turakita. Mukusikirize yo number one fakita.
Hey.